Abatembera mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane batunguwe no kubona amabendera yaramanitse hirya no hino ku mihanda minini. Ni amabendera y'ibihugu 54 bihuriye mu muryango w'ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza n'ibindi byongewemo nyuma bitakoronijwe nabwo. Kuri uyu wa kane kandi Polisi y'u Rwanda yasohoye ikarita igaragaza imihanda izajya ikoreshwa n'abashyitsi n'iy'abaturage basanzwe bazajya bifashisha. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera yabigarutseho.
Bamara impungenge y'uko imihanda uko babitekereza ngo izabifunga ntabwo uzabifunze. Umuhanda ushobora gufungwa ariko abantu bagiye kuwukoresha cyangwa se abashyitsi bawukoresha akanya gatoya bamara guhita bawukoresha batanze inzira, umuhanda ugafungurwa, urujya n'uruza rw'ibinyabiziga rugakomeza cyangwa se rw'ibikorwa. Nta nama zizabera mu muhanda. Byumvikane rero yuko nta muhanda uzabufunze. Kandi turajya ngo tubwire abantu yuko n'ibikorwa bisanzwe byo gutwara abantu n'ibintu bizakomeza.
Kugeza ubu ibikorwa byasaga nk'ibyafashe umwanya munini n'ibyo gutunganya imihanda abafite imodoka bazanyuramo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pudence Rubingisa nawe ahumuriza abanyamujyi ko nta kizahungabanya ubuzima bwabo.
Ubuzima bw'umujyi buzakomeza, abacuruzi bazakomeza bacuruze, bajya ku kazi bashobora gukomeza bakajya ku kazi, abashobora guhitamo gukorera mu rugo bashobora guhitamo gukorera mu rugo kuko bafite ibisabwa byose. Ushobora kujya gusura umuntu ashobora guhitamo kujya gusura umuntu, ubuzima burakomeza. Hari icyo rero umuntu wese ufite umushyitsi mu rugo yitwara agakora iyo suku. Abaturage barabikanguriwe kandi rwose bari no kubikora cyane. Dufite na gahunda yo kugira ngo tumenyekanishe ibyo wacu tubareshye n'ejo bazagaruke.
Muri ibyo byo kwitegura umujyi wa Kigali kandi washyize ubwiherero rusange ahantu hahurira abantu benshi nka Nyamirambo, Remera na Kimironko. Iyi gahunda ije gufasha abashyitsi n'abandi bagenda mu murwa mukuru kutazagira ikibazo cyo kubona aho bakwiherera mu gihe babikeneye. Mugabo Jean d'Amour ni umukozi ushinzwe gukwirakwiza izo za surwumwe.
Biteganyijwe ko dushyira toilette ku irebero i Nyamirambo kuri Car Free Zone. Muri Car Free Zone yo mu gisimenti harimo eshatu cyane hahurira abantu benshi cyane cyane ko n'umuri abashyitsi n'ubundi hari abazaza bajya aho hantu hose hari abakeneye kujya aho hari imyidagaduro. Izi toilette rero n'ubusanzwe zari zikenewe ko umuntu agira ahantu ashobora gukenera ubwiherero akabubona. Ni toilette zubatse nzizo zinafunze n'ibintu bigezweho. Ku mpande y'izo toilette hari n'ahandi hantu hagomba kujya za coffee shop, hakaba n'ahagomba kujya na ATM.
Nubwo abayobozi banyuranye bakomeje guhumuriza abaturage ko inama ya coga mutazababuza imirimo yabo, hari ibikorwa bimwe byamaze guhagarika mu rwego rwo kwanga ko byazabangamira abashyitsi. Guhera ku wa mbere amashuri yo mu mujyi wa Kigali azahagarara mu gihe cy'icyumweru, ndetse hari abakozi bamwe basabwa kujya bakorera mu ngo zabo. Abaturage nabo bakomeje kugaragaza impungenge ko mu gihe cy'iyi nama ubwisanzure bwabo bushobora kuzaba ntabwo, nubwo bakomeje kubwirwa ko nta kizahinduka. Umuryango wa Commonwealth watangiye mu mwaka w'1949 umaze imyaka 73. Ni umuryango uhuza ibihugu 54 byo ku migabane yose yo ku isi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu biri muri uyu muryango bitakoronijwe n'Ubwongereza hamwe n'igihugu cya Mozambique. U Rwanda rwinjiye muri uyu muryango mu mwaka w'2009. Inama y'uyu mwaka ikaba isaba igiye kuba ku nshuro ya 2023, iba buri myaka ibiri gusa. Iheruka yabaye muri 2018 igenda isubikwa kubera icyorezo cya COVID-19 cyari cyarayogoje isi yose. Nyuma yo kwakira coga, u Rwanda ruzayobora umuryango wa Commonwealth mu gihe cy'imyaka ibiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika.